Nibata na muwazia
Kula uwandewa
Nibata na muwazia
Kula uwandewa
Nibeti jamuzia zye
Chakunda mudho ye Changwaka nebeka Iwa Iwu
Chepu mudinda Ajati kuhu Nonwezi kuhu
Majinare kwa umato dhitu kona mbashiri Majinare kwa umato dhitu kona mbashiri Bulutine kwa kato ndetu kamiti aron Bulutine kwa kato ndetu kamiti aron Tuzole mebango ya mbenga Captain Siloji Tuzole mebango ya mbenga Captain Siloji Ibena kitu mishambiki zele ozonga Ibena kitu mishambiki zele ozonga na kwanza tita badhali shambiki zele uzunga shambiki zele uzunga pale uzunga kwa sana pale uzunga kwa sana na iwo
wakumule chaliza ekele mwene magima
Sabaki twambate ngina kevaru Twamina sabaki twambate ngina kevaru Tumana moti aja kuzongeja mbenga Tumana moti aja kuzongeja mbenga Kumina kevaru to thena adhiriva Kumina kevaru to thena adhiriva Vato ndivo tumone pita mona Vato ndivo tumone pita mona Tumule dengwa mata zenzi Kitengela biva zande Kitengela biva zande Bamunda strenze yane Bamunda strenze yane sana
Agede mchelisi, mchelisi
Timbale madugu wane magwa Ukama timbale madugu wane magwa Mazame kikwati mbulutine mbageta chafis Mazame kikwati mbulutine mbageta chafis Sherehe ni tamu wavete genza kilife Sherehe ni tamu wavete genza kilife Takwezi koko kirizi mazindi zemba Takwezi koko kirizi mazindi zemba Majama boko molosi Majama boko molosi Magwane wote mali Magwane wote mali Kitu mwingi na zombe Kitu mwingi na zombe Tanai
MC Saima Wala wengone ziani Wembade
Tumila kwa kesi kuko kwa manijeshi Tukomboke tuende kokoriko moto wa songo Tukomboke tuende kokoriko moto wa songo Sito zifuri moto magu tuengu mazana Sito zifuri moto magu tuengu mazana Tabakale lokoya zilo viviti niketui Tabakale lokoya zilo viviti niketui Lama ketui konane Lama ketui konane Onazupa mambo ya mali Onazupa mambo ya mali Nangota kwa makendo Nangota kwa makendo Songai
Yaita ya hala nye
Kimusia Onaira Kidao
Wakisu
Iwakana Mbake Kima
Jemudinga Onza mwye Aba na wete hele Mazimbine kitwike sase Shauri Ajabis
Mbade
Felix Engolding
Logistics
Solastika Mweni
Selegale
Obwende Rejave Lo
Loga de Flona Mwelo
Kalazinga
Kia Kosi
Sibie Gamwana
Watu Kule Mwemwane Na
Shalom Zana Shalom Shalom
Kujonga Sani Wamboni
Sani Wamboni
Wapi kule kajiwe
Nakuta manyazi ye
Nembage Jofri Kavoi
Kavoi Mwange
Ile Amalian
Na Heaven
Na Rani
Wapi kule loya Wapi kule modezia Ane madinga
Chama nimulei
Wangala
Lembes
Buina
Elima
Elima
Male male mutomoe
Kedi Ambrose
Was the free
Wakili